manje mina wethu lapha uphuma eJozi manje nanghanjelwa umphathi wami lapho mani ngiva buhlungu kakhulu mina wethu manje nasengitela kuwe ukuthi uthe ngibonisa ukuthi kunjani ngoba sengihlulekile
wahamba phela kuphi nabe mfana
washona le kuphenatali le
inatali
mnawethu
wamthumela khona
wathi balekela mnawethu
wabaleka
mfati
awu dingobo tababa tathi lati manje wambalekisela njalo wamshaya.